haatanna Garissa. Ciidamada ammaanka ee Garissa ayaa sheegay in webiga Tana River ay ka soo saareen 16 qof oo meed ah, kuwaasi oo ay bilaysku sheegeen in ay xarko iyo waliba dhagxaan waaweyn caloosha looga xirxiray qaarna ay jirkooda rasaasi ka muuqatay. Bilayska ayaa haatan shacabka ka dalbanaya in ciddii qof uu ka maqan yahay ay tagaan cisbitaalka guud ee Garissa. Warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Cabsi iyo argagax fara badan ayaa soo galay muwaadiniinta Kenyaanka ee ku dhaqan xarunta gobolkani loogu arrimiyey Garissa kadib markii dhakhaatiirta caafimaadka iyo weliba taliska ciidamada booliska ee dalkani Kenya ay shaaciyeen 16 qof oo meed laga helay webiga Tana River, kuwaasoo dhowr dhowr loo xiray dilna lagu sameeyey, dhammaantoodna ahaayeen rag, ilaa iyo haatanna ku xareysan xarunta meedadka lagu keydiyey isbitaalka guud ee degmada Garissa. Taliyaha ciidanka police countyga Tana River Ali Indema ayaa waxa uu sheegay in raggan ay ahaayeen ragga ciidamada booliisku dadka rayidka ay u soo sheegeen lagana helay gudaha webiga Tana River. Dadkan waxay ahaayeen dad ciidamada booliisku ray dadka rayidka ay ku soo wargeliyeen, waxaynu dhignay isbitaalka guud ee degmada Garissa si baaritaano ugu sameyna. Waxaan ka codsanaynaa dadka Kenyaanka ee gudahan dalkani ku dhaqan in haddii ay jirto qof eheladiisa ay ka maqan tahay, baaritaan aan ku sameyno ay imaadaan isbitaalka si tacaal looga sameeyo heebta dadkaasna loo garto. Haatan dadkan ma aha dad si rasmi u muuqanayo, waa ay dhammaadeen muddana webiga ayay ku soo jireen, halka inta kalena ay yaaleen xarunta meedadka lagu keydiyey ee degmada Garissa. Cabsidani ayaa waxay noqonaysaa iyadoo ilaa iyo haatan xarunta keydadka meedka ee Garissa oo tayarteedu ay aad ugu hooseyso intira dad inta la'eg ay lagu keydiyo, haatan aysan jirin meelo kaloo dadka meedadka la dhigi karo. Sidaasina waxaa sheegay dhakhtarka isbitaalka Dr. Ambrose Isiori.
These bodies, according to the police records, they are bodies that were found.
En ilaa haatan dadkan ciidamada booliska ayaa inoo keenay culays bayna ilaa haatan ku hayaan. Xaruntu ma sii keedin kartaa intan ka badan meedadkan. Dadkan waa ay soo waxaa bedelmay jinsigoodii, ayaa bedelmay muuqaal ahaan, dad hadda la garan kara maaha. Gadaal gadaal ayay dhammaantood xarka ugu xiran yihiin, qaarkood dhaawacyo ayaa ku yaalo. Waxaan markaa dowladda iyo wasaaradda fayadhowrka ka codsanay in meedadkan isbitaalka laga qaado si meedadka kale ee isbitaalka dadka ku soo dhimanayo loo dhigi karo howlaha caadiga isbitaalkuna u socon karaan.
It means now that we have no extra space to keep even the bodies of our patients who die and need storage in that mortuary.
Boqolaal Kenyan ayaa hadba marba marka ka sii dambeysa gudaha dalkani Kenya la waayaa. Ciidamada amniguna had iyo jeer waxay doonayaan dadkooda ka maqan yahay. Markii ugu horeysay tiro noocaas oo kala 16 qof oo rag oo hal meel oo kaliya lagu wada xirxiray, dilna loo geystay webigana lagu soo tuuray, cabsina waxay gelinaysaa kumanaanka Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan, waxayna noqonaysaa mid dadka deegaanka Garissa haatan isha ay ku hayaan goobta dadkaasi ka yimaadeen iyo siday ahaayeen, iyadoo boqolaal muwaadiniin Kenyan oo Soomaali u badan ama dad muslimiina ilaa iyo haatan jaan iyo cirib meelee dhiganaan la garanaynin. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.